Benda wa manza benda. Eh. Yeah. Ni ka nyonyo lenzo aga ile nge gati aso twa eshiwe mwana no mungolune ona ndiye azane we mono no me ama lesoli mogite amuzivi na mege danda we benda go ba jawni akiana baidiwe gera gazana inyaga ngumo ona ambiye nene waina nyashi lakini oyu William undo wago gero adele nenzaga neja mazuwe soja boy mazoni za imba githimani azandi muna kava ye sawa awa
Kevin Ibita Kevin Ibita shauri yangu mo nakwa you lo you bau
abetai sawe moya mwana bandi yogede uma kuweja ndeni akiyana manuwe mubi munyoke uma getu adolani alani village one kama mbetani Mombasa Loliwe Madonga ngea Kuma kuhu ya kako Abu
Dota kasipo Dota kasipo Mwoda katene Shauri ya kwa Eka kwa
Johnny Mwamba we Waza tolo Mwene metoto Mwene ziana Sisi aku sion. Eh ni sigali. Mana gali? Uma ku yangaka. Abo.
Wabi kula jerenge. Guya ke dume. Leta kwa maja mbido. No ingeve ya semori ni mombi mono. Kamba ngalu mwere. Inde kwa wali leginze. Ai.
Ajando we. Baby mwende. Oganeza.
Shauri advertiser eh.
Usaini eh. Bro ni mwende. Mwana ganzi. Nikai kuma watama kuwene. Muzaki. Johnny musioka we. Go yakale market eh. Na mizi zibaidi. Ezi jua zikala musioka eh. Wavi kule kativoi Mwene kefaro vebe mbinzi Kale market Yadi ya mena Kevin ni modoka Yemandi ye Boss Mwalimu Geza zimu tetezi Jendra kamonga Azwa nge mwala mazitwa Maka geza yenge
City Poison Give it to
Ira Mixwe Mwendo Julia Mozi Wadi Kula Moreti Mwenzela Kalembewe Julia Mbangule Abetaisa Angumo Christopher Mwea Mwana Mwotundu Anambiye Dini zingi zangala ya zanuka Nodhele wa nzamba Kane kina nzamba Nilo waga sui Lakini nodhele wa ngukunu wa Eto vodi ya ngukuna nzambende
Dani nyonde Ukuku muambani Ando mandu zende Kanina gao
Kalunde we Pauli nindonge Kuzo kuzo Tafrinda weni Shuguli ya Rose Kanana Lorenzi Motuwa Kamote Afisa Iswaili Bangie yaku Abo Ndani we Kuhu ya kale Eka masaku kwa kasema Geto zi masi Na langi